mo di mo hore tshwarela melato ka go bane re go sinyeditse re sa tsebe hore tshwarela
hore tshwarela hore tshwarela melato ka go bane re go sinyeditse re sa tsebe
hore tshwarela
hore tshwarela
hore tshwarela
hore tshwarela melato ka go bane re go sinyeditse re sa tsebe
hore tshwarela melato
hore tshwarela hore tshwarela melato ka go bane re go sinyeditse Mama.